Waipa na Patrick Mteti, Tano Fresh, MCA wa Marungu Arts.
Patrick anatosha, anatosha. MCA wa Marungu anatosha. Patrick anatosha, anatosha. MCA wa Marungu anatosha.
Ule uongozi wa ukoloni tumechoka. Patrick Mteti njo tukomboe. Tumechoka sisi manyanyaso malumbano, wananchi daraulika. Tumechoka sisi, tumechoka sisi. Huruma, huruma, tumechoka. Hey.
Patrick anatosha, anatosha. MCA wa Marungu anatosha. Patrick anatosha, anatosha.
Asante sana wananchi kwa kuitikia mwito wangu. Kwa majina naitwa Patrick Mteti, nagombea wa MCA wa Marungu Arts. Agenda yangu ya kwanza ni kuingia kwa uongozi. Kuanzia nasari hadi darasa la 8 shule zitakuwa bure. Nitawaekea umeme mashinani, barabara za mashinani nitawatengenezea. Nitashughulikia basari zipatikane kwa urahisi. Ajira kwa vijana, kuna kampuni nitashughulikia, kila kijana aingie kwa kazi. Na mwisho nasema nitaweka maji kila mahali, mwananchi wa kawaida atumie maji kama wale wananchi wengine. Asante sana wananchi, naomba kura zenu. Asante sana.
Unyonge Patrick tuokoe. Tumechoka, mechoka, mechoka. Tumechoka. Hey, hey, hey. Patrick anatosha, anatosha. MCA wa Marungu anatosha. Patrick anatosha, anatosha. MCA wa Marungu anatosha.
Sana Records. Niko na producer Wida 006. That boy apa.
Huruma, huruma, tumechoka.